zwap.com.
Sema wapi leo, nikupe nini leo, nyeleze ipi leo, utakula wapi leo. I want to say papa, you love me, make me crazy. The way you touch my body, everything is okay. Mfano kinitazama
sama,
kama ndege tunaofanana. Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilisha umizwa usipando bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love usita ukiwa kwa bedi, lakini itanatika baby. Ni kama njiwa wanaandana, minawe siya futofatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Fano kinitazama
sama,
kama ndege tunaofanana. Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niti
mama.
Nilisha umizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love usita ukiwa kwa bedi, lakini itanaitika baby.